Dark City Entertainment.
Yeah. In this life, you gotta know that you're gonna have enemies and you're also gonna have friends. Nabangani vene na vana bumar ni vatanye. Kosu na vatu vene vato dinchi vede na pamchu. Yeah. Kululek Marafungo wa Kululek Stugotas doba shop. Ezwi vachini nyaza San moya ni kumure. Vachini jela pasi San moya ni kumure. Nisongo ya ngabu San moya ni kumure. Vachini jela bandage San moya ni kumure. Biko koshumela batu batu Nga muzika for sure Ndofura ndira usina for sure Ende ndiwa ni muzanzi for sure Shozi chuncha upiri sandosho Redo visa bote Bono bora mzika nini bonde Asala bono visa zihite Enda unaba wendi borinde Ezwi vachini nyaza San moya ni kumure Vachini jera pasi Sizan moya ni pumule Nisongo ya ngabu Sizan moya ni pumule Vachini jela bandage Sizan moya ni pumule Kululek
Kululek
Ntare ya mi kululek
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 Ntare ya mi kululek
Unga wari
Kululeka
Kululek
Ntare ya mi kululeka
Tuana ya mi
Kululek
Kululek
Vachini nyaza San moya ni pumule Vachini jela pasi San moya ni pumule Nisongo ya ngabu San moya ni pumule Vachini jela bandage San moya ni pumule Kululek
Kululek
Ntare ya mi kululek
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 Ntare ya mi kululek
Unaware
Kululega
Kululega.